Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birabandanya. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwatanguye ibiganiro murambabarira inkuru twateguye ivuga ko mu Rwanda guhera kuri uyu munsi wa gatatu gushika ku wa gatanu hakoraniye inama mpuzamakungu yerekeye ubutunzi ku isi World Economic Forum. Iyo nama itabiriwe n'intumwa zirenga 1,500 irigira hamwe imigambi ikenewe mu vyerekeye guteza imbere ubutunzi cyane cyane ku ntara ya Afrika. Inama ikoraniye I Kigali mu Rwanda yatumiwemo abakuru b'ibihugu bya Afrika bashika ku 10 abahinga mu vyerekeye ubutunzi hamwe n'abatunzi ba mbere muri Afrika. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kuvugana n'umunyamakuru kigo cy'itangazamakuru Reuters Clément Uwilingiyimana yakurikiranye iyo nama. Atanguye amubaza icyo abari mu nama bibanze ko kuri uyu munsi wa mbere wayo.
Bose bari kuganira n'abategetsi batandukanye kuri uyu mugabane wa Afurika, ndetse hakiyongeraho n'abandi bafite ibikorwa by'ubucuruzi bakomeye, harimo abacuruzi bakomeye n'abandi bafite ibigo by'ikoranabuhanga bakomeye. Bose bari kuganira uburyo umugabane wa Afurika watera imbere. Hari abaganiriye mu gitondo baganira muri kaminuza y'u Rwanda mu cyahoze ari CFB, baganira ku bijyanye n'uburyo urubyiruko rwatera imbere. Ahangaha bamwe mu rubyiruko rwagiye rwiteza imbere kuri uyu mugabane wa Afurika bafite ibikorwa bitandukanye, bagaragaza uburyo urubyiruko rugomba gukura amaboko mu mifuka, ariko rimwe na rimwe bagatekereza ibyo bavuga ngo gutekereza out of the box, gutekereza hanze, bagatekereza cyane, bakarushaho kureba uburyo bakura amaboko mu mufuka bagakora. Icyo ni ikiganiro kimwe. Hari ibindi biganiro byagiye aziya bitandukanye, nko kwibaza ubuhinzi bwa Afurika aho bugana, dore ko bigaragara ko 40% by'ibihingwa muri Afurika bigaragara ko bitakarira mu mirima bitaragera ku isoko, byaba ari ibirayi, byaba ari ibinyampeke, bigatakarira bikaburera mu mirima kubera nta mihanda myiza ihari, nta buryo bwo gutunganya ibyasaruwe neza. Icyo ni ikindi kiganiro. Mu kanya muri aya minota mike ishize amaze kuba ikiganiro cyahuzaga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umuterankunga Howard Buffett ndetse n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Tony Blair. Nabo baganiraga bareba uburyo Afurika yatera imbere ariko ishingiye ku bufatanye, aho Perezida Paul Kagame bamubazaga uburyo yashoboye guteza imbere igihugu cye. Howard Buffett nk'inshuti y'u Rwanda ndetse n'inshuti ya Perezida Paul Kagame nawe akagaragaza uburyo yishimira gukorera mu Rwanda, dore ko banamubajije Tony Blair wasaga nk'uyoboye iki kiganiro, yabajije Perezida Paul Kagame icyo yumva ku by'amahanga avuga ku bijyanye na manda ya gatatu yemereye Abanyarwanda. Ahangaha niho Howard Buffett yahise afata ijambo aravuga ngo n'ibyo bakora mu Rwanda iyo Perezida Paul Kagame atemera kwiyongeza iby'imyaka 7 bo ntabwo bari kubikora. Howard Buffett Foundation. Ariko Perezida Paul Kagame nawe asubizamo ati asubiza agira ati ikigaragara ni uko ibi ntigize mbisaba. Ati nagerageje no kubwira abantu bo muri FPR baba bakadire ngo bashaka undi muntu, ariko bambwira ko babona ko igihe kitaragera ngo bafate risiki cyangwa abemere kuba bashaka undi muntu.
Iyi ntero cyangwa se intabaza ku buryo Afurika yatezwa imbere cyane bihereye ku rubyiruko rwayo si ubwa mbere itewe. Abari mu nama barebye inzitizi zagiye zigaragazwa mu bihe byashize ku bijyanye n'uko Afurika ikomeza kudindira, hari icyo basobanura cyangwa hari aho bavuga ko umuti nyakuri waturuka?
Icyo ni ikibazo nabo bibaza ndetse n'urubyiruko rwabazaga nabo bagaragajwe nk'icyitegererezo. Kuko urubyiruko rakubwira ati nta mafaranga, turangiza kaminuza amashuri tukabura igishoro ngo dutangire. N'ababonye icyo gishoro hashira iminsi mike ugasanga bizinesi cyangwa ubwo bucuruzi cyangwa ibyo bikorwa batangiye birahombye, ugasanga ni ikintu kigaragara nk'ihurizo rikomeye kubonerwa igisubizo.
Urebye gahunda y'uko iyi nama ko iteye izarangira kuri uyu wa gatanu, ubona hari aho bateganya ko nibura ibizava muri iyi nama byazakurikiranwa bikaba byashyirwa mu bikorwa ku buryo burambye cyane buboneye urubyiruko?
Nibyo baravuga ko nko kuva mu mwaka w'2000 ubwo bashyiragaho icyitwa NEPAD, bigaragara ko hango hari abantu bamaze kwemera miliyari 2 z'amadolari ya Amerika. Ubwayo ni amafaranga azifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo kuzamura uyu mugabane wa Afurika. Hari n'abandi baherwe bari hano muri iyi nama batandukanye nabo bari kugenda bemera kuzagira byinshi bagenda bakora, ariko ikigaragara nuko bigaragara ko ikibazo kigikomeye uyu mugabane urebye nko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba honye naho Rwanda ruri, Burundi n'ibihugu barashaka kubaka za gare ya moshi, bashaka kubaka imihanda, bashaka kubaka ibikorwa remezo by'amashanyarazi. Ibyo ni ibintu bikeneye miliyari z'amadolari hafi 20 ukareba Afurika yose uburyo ikeneye. Iyo babaze baravuga ngo Afurika ifite umuriro w'amashanyarazi ungana n'igihugu cya Afurika y'Epfo cyonyine, ifite urumva ko iracyafite umuriro w'amashanyarazi muke. Biragaragara ko hari byinshi bigikenewe, nubwo hari abari kugenda bemera inkunga zimwe bazahuye umugabane.
Ndagushimiye cyane Eclema Uwiringiyimana, n'umunyamakuru w'ikigo cy'itangazamakuru Reuters ari Kigali mu Rwanda akurikirana.